vibesblog.co.
Bad energy. Ukuwa kutali. Nina viranda. Nina mashabi. Bad energy. Ukuwa kutali. Nina viranda. Nina mashabi.
Kutali bagai, nina viwanda ukafunse bamai. Nina viwanda vimani kambisa mumutu. No wanda ni macho mahai. Ni yeso pushing asi vichitika. Vena kuyesa kamozi vapita. Ti yeso pika basi vipikika. Ma pressure ndia faja tape mamo pita. Yeah, mashave ni DVD. Nga una pressure unga pwele moring. Hopuli ready kalila ding ding. Dafya pabonse vaziba bagai tina.
Kutali, I'm not a snitchy. Generation kupiti, be flashed away. Kuli ine ni risky. Zambian guy called Don Dada. African king straight from Wakanda. That my skin got you waku Uganda. I don't feed on trash on Muganda. Upuwa kutali. Nina viwanda. Nina mashabi. Buy energy. Upuwa kutali. Nina viwanda. Nina mashabi.